assalamu alaikum kor jamon e modon hettini be suudu radio studio kalangu hande ne alla waddi en to gatte yewtere meden e fulfulde yewtere de kodda do mbay hettini do radio chapande joyidi gondi e der region jetat der leydi niger do yewtere kedde sigal ko mi gatti studio kalangu oda mbay hettini ko wete internet dum woni whatsapp kany e facebook non non do fa hande en oda mbay hettinade kettonde muudon fu e do lamba tati didi joyi ngoddo RTL mi andina o wiide ndedo yewtere wana no hoje der gallure sayi gallure alpha mamma njobbo nene hande ne enna du kono yewtere meden ndartana chadale ko wodi har filla ko ndarto jande der departement mo sayi kaden andi departement sayi o ne hedoyi hore huddo nayorade yannange leydi Niger nokkuto herredu kono ni e leyde to wiite keer tati ko latidu kono don no tawda chadale denagu ganna tawa pelle felloje e pelle jogibe fawarjo kaborde no jilo don no keppito himbe no diwa himbe no kuje mudum en dum waddi fa lekkoliji kewdi mabbaama gam majjum jangino be ketta ya jangino janginte be duwata ya de lekkoliji din fa yotti himbe wurugo e hore mu ekki wuroji kewdi e lay communeji tati gonde de departement mo sayi dum wonno commune urbaine mo sayi commune rurale mo wuroji lajo e commune rurale mo tammu no kujde fudu no wodi chadale fi jannene enda alla eno biide ni rafi ndena ko ne no kujde enda sen koji wuro jelaajo commune mudum keddi le koli ko taaton fu wadi ko wato duubi didni enda sukabe jango way metere be enda nako jaala no kujje godde nonno du ko ndara commune mo tamudu no wodi chadale honde enda hawtaade e fawarjo sayi e hore mudum alla e majjuni hande nde enda kebe jewten jewen laabi ba tokkede heba mo solo hebe gam batte suka beedu kon non jangobe e kebe paabe be ngada ngurda mabbe no hander en wodiri dun ne kaydu kondani mi wam poten sedda kala fadde me warde e yewtar ndedo non wonten den ne kay gam batte alle yewen laabi ko way hojeede heba jande de heba yita laawol mudu lobbol e nder département mo sayi dum waddi ko en noddi himbe latibe to kondani wari fa yewtana en andina en e do fiko ndarto jandene arande fo eden goddo en na biyetedo
Umar Souley der leedi sayi do en min jodi do fila jangobe
Fatia Amadou wi Cheikh Toumba fila cukabe
jangobe
dum garum
eden gotta tab on woni moy
Youssoufa Moussa biyetemi cencer gonur ande sayi do gumi jonde jonde no
dum on gollema
conseil commune sai bi pestan ko jese dunum baba sukabe lokoliji wakati ko lokoliji haro mi monno no golla
inshallah to joni ni on nani yewtobe nda min Soumana Amadou woni e micro o gam batte Allah e walude yewtere men de wada fa wada yewtere de ni go fu ginandan en puddirta na fa paamen noy woni no lekoliji di ngorde departement mo sai newno lekoliji di ngordi woni hande de endan lekoliji foti gonno mabbi ko suka mu en ketta yaade dun sabini en kalda e Oumar Souley lati do gollo sa rusi kaw jido filo ko darto jangino do e departement mo sayi e Oumar Souley ar waay filanade e seeda kalay hono illunde le kuli fuddi on beede e faande kolla e le kuli futu wala
no
golla
donc no dum wadiri e den andi der leydi sayi mi hokkan don ginandan e jangobe hikka be wombe don enna gina faande mo hokkan don kondan harka le kuliji on baadi enda e himbe foto non woni wala no ya le kol
so
kam jamo be wala l'école be wala ni ya l'école be ndo ko faande inspection ngi metati kawon ko minju tati dim fu no wodi suka be wala ni ha l'école dere le département sayi go fu senen adi département sayi o wondana na inspection nguji jeegon inspection nguji jeegon di endan kan woni ko yewta janginol suka fotorbe fa hande ko ƴewta jangobe harka arab e fransire hawrondira fa hande wombe no jangobe jalle delle fa hande du ere gondi gada primaire en dan kam suka fotorbe se be jangi fu se be bitake ko bitte classe jeego fu no wodi to be jaata to en dan kam bitte inspection enseignement secondaire
college
donc college noni wala to di fu dede en on kan hawjino dum fadde hande warde der majji eden godi tukabe ko jangata le ekoli dum fu ubinaji woronja e didi e kemenai e chapande jetati e taton sukabe kan woni ko wonno janga e lekkoliji din der muudum
département on funo
der département on funo ni to joni o mo kan don der e koliji ko nda on baade jonkay fu e koliji fu ko omba ko tawa potor ino mawdi non ko omba gare andi e sador maji hebama le leedi meden ko wadi no kuje kewde e janginobe endan waway jodade nga sa fitina wari le nokku fu ndo waawno hundo fu no hula de don hula no yonkel mudun da donc be kebbe dogi be dilli der e koliji ni der leedi sai kay kan woni bodo dun duuda e koliji jeetati kan woni ko omba der commune sai nonni e der commune tamur ko ndan la e chapande jeddi e goo fa hande waro franco arab kawon jago francire arab wure be enan ko ndan e nay commune sai fa hande enseignement secondaire kan kan kay département on fukan ka hakkili kando école goto kawoni musee jegelajo fa hande sen adi leedi gelajo warde hande en wala école ba goto gollo
gilla
école di pat wala fu gongel hande no golla
illunde non
école di on ba ko di wayr gollude gilla sappo e go lewru witen novembre hitande dubinaadi de laso ego den wayri ekol baago to golla der wuro gelaaju der mudun dan le kolibe ko wonno der ko jewta der wuro gelaaju fugan kambe ka wala baago to hande gondo no golla be fu be ummata ko nana himbe binata ton kemjeddon e chapande jeetati e nayon le kolibe fo marbe e mobe ko jewta le kolidin fu donc sen adi le koli fotorbe enan binata ton kemenayon e chapan nayon wonno jangaton sappo e taton woni metier anni kawni golle jungo wala college du konnan no woni kem taton e chapan e taton e go'o gam mudum be waway jodi ton enan ben fu filake jonkay nati leki e mawde yewa san no wodi mon fu heba wardo takko donc seni mumu won on seni du konnan fa handen mo andi non nane mo kureji mo andi non jonka heba wara takka suka be ganda heba ne jangir quoi mais ko heewi wala ne janga
to umaru sulay de ne jangino be ne latine ngaddo e mabbe non hawji sawso
do filla janginobe wonnobe dere le koliji riba din fu donc no kure be tene DDN kambe no hakkilibe donc harka janginobe kay kankay gomnati jeyi seni ni tawi no kure golata fu gomnati kanni attabe yarabe der le koliji golloji fadde hebede solution uji ko o jon be fu be adama gere mabbe wadama der le side o koliji di onti o koliji wonno golla fa hanne gere mabbe ko ndan dilinama yarama to muradu janginobe woda
nende kambe kay ko no fu be daraki
a ben on kay golle mabbe daraki kambe kay gonde golle mabbe o jonka le koli benni non woni be wala bawde ben ka fu jonka seni Allah wallu ka gam ben kay non no jodi
de joni Umaru dubi didi biida le koli di ngala no golla di joni nay sukaabe fotube le kol benne
wallahi sukaabe fotube le kol ben kambe du jote mabbe ni wodi mi gal seni tawama hande sukaabe yottake jande wala no janga fu eden andi ke leedi nin kay dadama o gal l'école handen kanni burdini himbe neddo humo jangay yaata gere seni taybe jopirama ne ko nan fu wadai seni himbe ewa dabareji no watto ko sukabe enda heba wartire heba no jangiri
men jetti masane Umaru Sulay gollowo o sarusi taw jidi filla jandele département Moussaï do jonga semi monito e madame monsieur le conseiller Youssoufa ankay a conseiller a mawdo hawrindeji sarobe sukabe jangobe l'école ele département Moussaï fami jokay commune Moussaï horum joni Youssoufa way hollude min andu kondan farmodo suka modon wata man wodi le koliji ombaadi do modon dona
haro amin cancar gunodi le koliji ombaadi le koloji jena wodi ko woni gada ferro lele commune Moussaï non don le koloji jena dum fu ko watta dubi didi ni gelade omba warde hande suka ben en galano janga wonno mi janga ben kay galano janga foto bi le kol ben ko kebata ka windede nokku du futu jande wala no wada fu beedar wala no wada don satorma o do woni ko woni haro amin tan en hande
de joni suka mo ngana janga be Youssoufa dum en ngon do ngadde mabbe
suka be amin wonno be janga ko wala no janga be ger mabbe kay fu babira mun en jari no kujude god le koloji ko dudde mabbe kan ton wuro no yofa wala to yare won don en no sey ngon do golle geseni en se golle gese bitake wala fu golle ngal golle ta ko
aide joni anka conseiller ele fi latugo ma conseiller no wodi fu commune no sukabe wawi latadna
e to min kay conseil ga na mairie ni woni to yata na min kolli mairie mairie inani kando holli gonnanti jonka fi o miden kettinani Allah
to dum on joni torra sukabe ko mu dum wono torra be hanne sen ko be galabe janga dum
torra sukabe ko wono torra be woni ko be galabe janga be galabe beedo on wono be janga ben kay galano janga sa ko beedo foto be kulbe ndu ketaake bi ndede
o du bi foti wadi ko lekuli di miida di galan go biida lekuli jeena na jeetati miida
lekuli jeena en du wadan duubi didi ni hande
ko ni gala on ta
fay gala di janga fufu wadan duubi didi hande wadan lebbi sappo e didi labi didi kamon duubi didi tambe gala bi janga
dum du ko na fugu dum waddi dum
dum fu rafi hakkilo fukki mo waddi hakkilo ummi go kamon ton en sana sana ni defu no holana yom kel mudu sini sa dor man holle leddu sayn defu doga takko ginan sedda fande hakkilo fukki mo wartude
joni ko mi da hakkilo fukki kan woni joni himbe non garta no riwa himbe don na be garan be pelle himbe na be nela be kala be be ngadi ni ngatti ni nanoy noda
ibe lila ibe kala ibe gare be ni be acca golle irde do ibe gade en ga kulle dudde ne don
amma himbe mon on kay saro suka be kan woni wuroji do
saro suka be no golle wuroji din gina no joodi no golla golle mun amma no woni golle be kada be golla no dudde
kan woni hanu misali
hanu misali joni hanu golle iri golle ladde en iri golle kulle godde godde gado jawdira
ladde ni
woni ko be padda e mun
joni suka modon be on gala fu golle de gondo ngattabe ni fa kambe be kebe njita be kebe ko be nafina
sayni ir golle joni hano wakati dabone en or golle kaliji en nadu ko joni suka mo yar jande modi bare en dundu nokku goddo fa hana ton dundu nokku goddo hana ton o sayni ir wakati ko bene en he potu yar bene ha bene o dalo ko sedda warta kasin sedda golle dungu warti warta rema
e dum woni jokka se en kisake suka be kay torre o heewi heewi du ga alle faande saaro mabbe tirsi do mu en du jeewa honno waddote e mabbe nenne ne kay eden kalde saaro suka be hajja tumba ar tawa and konna ni e yeraabe latibe no wodi suka mudu jangobe lekkol woddu e leemil an wodi jangobe lekkol warobe no joodo wuroji modon dum do wonu abada joni noy baada halde rawane warre joni himbe je gonno ngara no joodo wuroji mon dona
to niti dan sane wallahi hal makani gonga ni kada gilla rawani warde hikka lo kulibe ba joni joni ndi ba jombe gari rawani ni lo kulibe warbe to an dum wadde himbe lo kulibe sappo e nayo koni ka mi duwodi be an be duwadi mi jabiri tila jaminje ndi yopata mu mudum yan jande woni hamadi jande kambe do to leedi kambe do to do duniya fu jande woni hamadi mudum to tilay no min ko imde ko ne dande de wallahi lo kulibe kambe du ko anabi wel tilisu he mabbe no ya ref hakil fukingo woni wala kam woni de leedi
to joni o gawarbe andam be fudo inde ref hakil fukingo waddi be na wabbe kay yotti garo sai non ko wari jodi
wala ful gam je ref hakil fukingo waddi be bin be bodde ke e gidbe keba barki jande be lo kul war on bam hana deni ad wodi no gatta fu atfanto jaata da do nida maada o kanni wad ko be gari
to joni kambe suka be noy gon don gadda e jogade mabbe nana wodi ko gomnanti na mairie en walti to jogodom be na noy gon don gada
wallahi ba wakati ni rawani ni ko be gari to an be wakati no dankari ni o do minde mabbe be ngar min jewta be gar be kal bi ja fa wuro be ja do koli be amma fa hande mairie walli tanka ba goto himbe fo rezo ngari do ba goto ba goto walitay ka Allah ni won nangan kan hese hese midan mi jogi be non enda
on kabram eto walte en e ko nyante en sedda sedda
do wallahi to walten do ko nyante din ni won be nyaman kay bodey hana ir wuro yanno wuro e noku hauta mi jam do di be an be du ko wari nati den ne be nyaman ni no foti amma hana no wejiri ni kay yam ba cede de ka son goddo no golle wimbe babira mabbe inira mabbe fu wala hakkilo fukingo sako golle tefa dalili nildabe sey min ni wondo andam mi jogibe den ne be kaba no amma hana no be jiri ni kay jam wuro ka wuro non
to ma dalla min nani sanni hajja len Allah wallu mi atem e mi garta e mada Umar Suleyi joni anani halaji mabbe ko be kali hunde du kono ko lati gonko andu en fu gonga ni non sadorma no wodi joni o joni be ngadi duube didi be jangay joni da Allah fotaka hande wi ama lekkoli onte jonnay ko jirto jangobbe ono andani jandane noy ngaddoto e jang wonno be jangade duube didi jangay wabbe du kondan no jangano duube didi senani lekkol on tawru en socce ko ru noy ngaddoto e mabbe
dun don kai wana kutidi non seni hande lekol kai bi ama firta ama le wuro fu no wodi ko biyo strategy ani dabareji duddi no wodi ko wade ko basu kaabe warube kital idi no jodi jangay be no wodi dabareji no be gadante ko be keba be gadane dum renforcer ko heba no watta tawe jande mabbe de enna hebi yottake no haniri ko tiidi dun ni woni fa jande den ummu gari andi hunde fu hakkilo ummingo wongo do enango wara enen wombe wuro ben ka wana ko bawden non donc seni Allah hoyni sa'a dum fu takkake fu jande nen ka se Allah jabi wadan donc kaano dilube ben enna kan woni donc anana gaada andi himbe rata won dilube mbole
leede
o gani donc himbe bewi sanne quoi to ben do ni donc andan wadirte me heddi nobe be wonnobe ni janga yofu be ginam ben do kon nan kando kan ko komun hoy quoi donc ay kanno anda sador maji no natani dum wadi ko hebay wadi continue jande mudun da o ben don ka fu no wayi wadede recuperer anen wayi aditede jeweni non donc ay jande mudun nan no yahirta inshallah
fahande Umaru en ji na region de Tillaberi o no kuje kewde fu to hono non e bandum wadi le kuliji on baama fu ko heefu wadi ko tere groupement kan woni be kawra sukabe no kure worto wodi jam be kinne be jangine inde nomo do tan saido ala ande ala wayi filnaade mi sedda do majju
wallahi re groupement no bir anane non no kuje min kam mi jaleni jayr haddi fu to sadorma hewti dum no irsaini fu wada amare groupement wuje leedi sai tan woni hebay dum leedi sai du kon rawani dum halama fa wi ama wakati hokama wi a himbe nodda sukabe gam windama bumbo sukabe fu windama haddi sukama wala na janga gam problem ko bima dum fu sadorma dum fu windama gada mudun dan be gasem be darni ko be darne du ko nan be kali halaji mabbe ko heewi don kay dum wadai kay dey no hanno wadi gam hunde ko no wadi le leedi ko jewta bibbe leedi gam bibbe leedi fu no fotu lawol e gomnati denne gomnati hana wadana leede godon dan acca godde gam senire groupement o wadanoma no buitanan no ba tampiriji yeyrabe e dottibe be sukabe mun dum neddo goto jon tawrama himbe sappo no woduno kay hor mun nan ko dekuno dongal mudu ana andi nyaano dum no tiidanna bamaru leedi said o yaadan leedi nyemi haddi fu bi aado leewi wuro gelaaji bi fu hande no rondi fa wawta jonka yoppe fila nyaame ko wodi ka jonka hebe ni nyaame kan ariya joomu enani no yilo no jurmini wala no wade jangi fa wodake jande mun wi bona jonka seeni bi on to garan nonda jodo don jew no non garo ton ke on jande ne enan woda ko mere groupe mo wi be kan be garta dum ba joni o
armi joni c'est l'école le wuro gelaji on tama jonno wawi base tende je watte be ganna regroupement do enda su himbe je dilo ben armi le wado jom
wallahi senini Allah wartiri hakkilo fukingo gan gada gurol ton kay hoya no bir mami ni no himbe fudilli enen fuko andan den himbe fudilli ton o me hani wombe don enda le wuro gelaji do wuro do enna seni be baye be gado enda be gareni hani filla ko biida tende je na dum do ebe godi dabareji no be gatto ba on yeji no don ko wayi wadde dum financier ko regroupement ko hokka jawdi dum hokka jawdi dum golle fa dum woda tayi wana baten wadde entendeje lobbe metrebe ka jehol mun nan bimami wala kanka yi sador mafu gan gomnati kan jeyi metrebe mu to onedibe ko be jahan o tawe tan se jomu yehi no wodi ko hakkilto e hakkilum fuki o dum don nino no ka se wadi fu se Allah jabi fu jannende e dan ya yeso
to e faande Umaru anon woni to filla jande e jile maade joni hitande dubi diddi endan dum on jeewi on jeewti nek on eti paamu don yalla noy keptol tukabe jangobe hara dum do certificat en yar no hara brevet en yar bac en sala dum don dum hebi ko dum wad e mudum dum hebi ko dum bonnen e mudum keptol diplome muji di
wallahi bi mam dum don seni le college ka wi'ama on baama fu no wadan juwe do mun sanne sanne kan woni se ngaddi joni o filla hikka jon pilaki certificat en nane brevet en na bac en aido leedi gelajo kay donc en bawta ba filli do mun gal le kol fu mo wala no golla witaake o hebi na o hebi ani bi mam ba sedda ko yehi dum yehu takkoyno takkoyi hebi jodi jodi ben me kambe du danyi ko hebi dañi ko hebi me jonkani suka fotorbe ni non woni ben kay dilol mu hoya o bendo ni woni dum wadai to e faande bakku du kon gote ngelino arande antanno wono wuro jon suudu maada no wayi jogade ma jonk seni wari banema hoyama ankani jonka ar miijo wuro maada no himbe fuka kena himbe nyaami na himbe no worri ayina ku jonka hakkilo ma fukata ko ande jande yaadata hakkilo ummiwo donc no halkina ku duudi ko o dum bonini kay sanne dum bonini kay fi sibilillah kay ren andi arande gelaajo no worno e hande wana gutu donc e leedi tammu en ko re mbay wiide faro leedi tammu gere gere mu dun nan kay donc e ladde yi non wadi affecté quoi mais gelaajo ko wuro ngon funo e andi dum kondan kanka leedi nim commune funo wala wuro ngo wala wuro ngo donc kanka wala tonka dum bonini sanne o donc e bieni leedi say mbo dum bonini sanne telebeere mbonni no ande ka lawdo burtina mais hebu be jangi ben ka wombe wuro mu en be dum mema ben kay funu woddam dama o ben ka alhamdulillah o jande mum wadi no haniri gan jande ne daraki ba nyande worre no leydi ni fuddiri no ni fuddiri non dum gasiri dum resultat sayid wallahi ka wodi sanne mais wallahi be be jangi ben ka kankay kamo yaa filo kay wita kankay domata o wita ke bina hebay
Yusufa ar hetti annan fa no wodi joni Yusufa ar miije joni jo hande de ama ngaddo sukabe je modon war joodo sayido endan yar jandi mo en yeso no jirra e majjo en hebona ono himbe cancargo yaade hara de ber gati en be lekkuli mo on babbe
wallahi delo no jirum non en wi e sukabe war janga seni nokko on hebiti fu ibe bay wari amma dun hoya hanu suka famaruka ko wodi ni janga wuro mudu kanna fatadu gandini suka wadi de palace se dilli wuro mum mana yeyi togon ko fu hawtanta dun e wuro mudu ganoori kulle potorde ko wuro mum ta mawta wadi de se jomu yaangi pobro goddo non atawa noori sa dorma sedda atan jomu no wuduno suka mudun no meedono no korondobe jomu en duko warnata leedon ayi dun fu noori sa dorma hano ko suka be nyamata en e irlotaagi en e idi jeede de gradation en fu sa dorma non haru lokolijo me dun don taw jomu wuro mum wadi no bur ladde ka fisi bilasi wadama tilayni no tilisa amma nani hegitaaki sanne wurni hegiti
armi joodi way wadde cancargo joodi e lekkuliji on baano batti le gourmare modon to fujo no way wadde don e jilema
to dun don kay mi wawta wi dum wawa se gomal an ko baama wiide ni seni bi am sukabe gara janga saydo en baa wari saydo yiddo fu gan hundu fu wonno no golla ko wopir dum dubi ditati fu tawan dum juwan baa hakkilo mudum hoyta fa dum warta e hakkilo mudum fa warani en tiit sedda dum non ka se gomal
to jonne ni am kase onon saarobe su kaabe ngaddo ballaga modo kebon su kaabe janga dum won joko miijeta onon ko jesse en odo mbay waddude fa ballo su kaabe heba fudde jandi mo
ballaga amin ko min ngaddata
to ko bawdon waddude am ngaddo ballaga mo fa su kaabe modo fudde jandi dum bawdon waddude
to goni su kaabe ben gina ballaga non be gara on ballaga non degon en ko be joobinte en ballaga non dum non fu mi de mbay waddude o ni defu no wado keddi bawdum dum ko atta suka mun janga sey ndi kan on se heppi gan jonin e rafi hakilu fukino o wadi no kuje duddu tuse wadi kulle duddu sadorma wadi kulle duddu sadorma o den kan waawi haadude ni ba faamude no warata kulle godde ma tawa kulle godde de suno addo a wadan goddum ta fukalki e den dum funo no ndile sadorma yoni sey ana dum kayni ni den waawi wadi keddi bawdum ko atta suka mun janga o
to madala amin jottata hajjaado hajja joni a wi'i kaynanen on kaldanoma do ballaga on gala on jama ballaga wala no wada heba ballon sukaabe jangobbe fa warde hannen on gada dabare majjum hitaabe hikkande kase lekkol on ti kase himbe jodo on garta ha tamma fa hande be do gartana hikkadu kono o mataay fu ballaga goddum do majjum wallo
wallahi mi mataay baafu wakkato be garbe jami kan halno no bimbi jon hoggo bimbi hoggo wala dum min ni won je hoggo debbo ne andi ronde ke baade kay fu hebi murado dum haali be be kalni jami kan foton foton bi ka be bi ka sebe jabi joyi be ba ballahi rawani hikkadu mi ay alhali o be bi de ballan mer bo e vino don sa yeb ko gatto fadde ba projet ji ni warta ni wakkati fu min danke men garado mi warno wadde sukabe min mi ay bafu alla ni won wala kam nangana be e be janga yadama ccc
de sede am ballaga wadde jo e jile ma dum won ko sembe leedi laamu leedi na projet way walu torri on jaw yalla har nyamdu na yalla nokkuto jotti na dum e walu so on kebon jogo do sukabe
to ay mi kay ko jimi har nyandu gur yan nokkuto jotte kay no woti alla sur baate sukabe jotto kay kanka nuri hon nyandu din woni sadon mudo e nyandu boron daki baade ba gorko woni saddi sako debbo
to jilema joni lawol hengol waawi tokkede fa dun heba dun fondito woni lekkuli be na keba jiita jande mu en tawe torraki torray goddo dum en jiida waawi wadede e jilema da
to mun kage ko jimi joni e imbe bibbe leydi nangidira ni re halaji mudasa halaji lobbi ko watto lokolo ummo yeni himbe fu umeke darke wombe yeso nan umeke darke wi nan yifa golla do lokolo bibbe leydi ummo daro sha Allah jabi wadan non sha Allah jabi
kambe bi nokko godon no wawno joni su kabele kolibe dilbe be saro mu riwabe be kawre nokkuje godon dum wadne jande hono ayi jonda Umar Souley en hawjibe jande haale wi nokkuje kedo wadnama dum do hal noma de wada ka jilema dum don gado mudum no mojjina yala be jeweno be pertinente le kolije mabbe
to wallahi andi suka be ko a cuka ma jara gere janga no wodi ma dum hebo kay ya himbe hawjoto be yare ni wuro wuro to wuro amin to dey be ganni le kol mabbe to no hon tam wori hanan kan so geyni to no jodina kangno dum dum ni min jidi kanguji wadene to nokku fu wadde wuro wuro mudum yama suka goddo dubi jeddi joni a hoja ha koy dum nokku anda fu no dum wori no jomu latoto jogaki suka wana falano o hawru goddo suka nokku gotu jogaki wana fala
okay Thomas hebama ni wuroji to le kuli firte himbe jaha to be jaata be jangwa to wodi sane Allah won nenne ne kay on ji yewtal men ende ko gonden jewta hande der gallure Said o taweden yewtarnde du jiatna filla lekkoliji e chadale jande ko tawa ele departement mo Say men mekinti on du konda ni departement mo Say o na wodna communeji tati mo Say tammu e wurjelaju no kuyde ko nan on nani jonda kaw jibe filla jande halani en fodde lekkolibe ko tawa ele leydi endan e ko walana janga e janginobe latibe kaydu jangino mu en darake kana woni yernu Umar Souley hali jondani hew mabbe fu hokkama le kulji goddi e jango sabu himbe gouvernement dun ka wala sikka gadan nan en kali hala noy ngatten ko keben hono dabar no burtoto e torra o hakika du kon hakkiloji sarobe sukabe kay wonnana ni e ko se Yusuf en ona ko jantabe sukabe mon jangale badeji mu en namana wono ka dum buri welde on nenne sarobe sukabe ko duudi fu wana no yani sukabe sen jangine fu acce janga e le fawar joni wuroji mudu e hore mudu sabu don woni to mbaay wadde jande mabbe jande ne du konna en andi wakati go se jowo non wuro goddo heginaade yorno hajja wir jondani baato walte en ko nyante non anka en kulle jomum ko mo ento gurnam fa yeggita sadaram he wadde jande mudu fu dum kay wuro mu e han tawete se ngarten to Umar Souley fahande Umaru joni anani halaydi fu dimin kali jom o to maada joni o dum e haani wadde e majju dum buri sembe wadugo e majju ko haani wadde ko wato ko tawe jande de enda yitaama feyseni beto hewta tawe hebe ka hebi naati lekkol on mi joni way joni je sukabe winde lekkol hoje wuroji mu en yaari wuroji go yerno watta arande ni na no mi juro way wadde de jom sabu sukabe don na mawna galan hebe naati lekkol goddo no duubi jeddi rawani fa naati lekkol na jeego naatai wadi jeenay fa yottake sappo na jeetati na jeenay a faami non na mawna yaade non lekkol do ko na sotti kido nawno go dabar ko gatto hono wi'e joomi wadde jangino mawbe jamma en ni naadu ko na har filla jande qur'ana en fu yo jande non dum fu to modon to on gade fu dabar dum do bagoti
assalamu alaikum donc no bir anon non non suka be gadi wakkati sa kala be gala keba be janga se dubi yehoydu fu eden andi jande no tidi gan suka ni jangata donc do ami minen kay ko min bayi waddi dum kanni woni seni yewama der lady iri ke masalaje donc e bay basse dubdi yehi jomu en wayi adede no wayi adede gan ka exception non ka woni hunde non ko sadorma wari e mudun nan o basse jomu bitake no wayi adede mais ko buri wodde no hajja wir jondani jomu en hananana ya wuro mu en gan don fun andi yaadu wuro goddo hoya berka net wota nani bel mudun na or kele sur mane so pukida ba wettori non walana ma torro ko a famina to denne seni arun berka kan fu ayta fu gada muraduji mara ni jidirda jande du nonni non jande yi danana hakkilu fukingo o seni heba ma kay fu himbe hewtan wuro mu de seni heba ka yonko tirsi dum tam wadete
seni Allah waɗi le wuro gelaajo don endan comme o do no biir jondani himbe kan no e position militaire ton no wa himbe hawre ton endan joodo janga non no wada
seni fa hande no wa rende himbe no miide no wada
wala dida be mun na seni tay non endan ko non wada ka sai kan wonde departement on do kay no miije ke de nagu no wosedda kalay haadi bawdo fu no hani nangene ga o en yeji no don nangana be endan heba no golliri heba no wadir jande mu afamin bimina wala donc ga o en yeji raata no woni no wi'a walla irben don no bur sukabe no woni no duibo le wuroji ba jande ne no tididu neema no tididu en andi suka kase nyaama fu jande hoyta dum ga senda
jangino be komi sana nyaama andi janginta
to wala to hana jangino ben kay de baa wiide kanka no jobe tebe na me suka gardo kanka goddum hokkaka no o wiir jondani meeri walla ta joomu goddo fu walla ta joomu kam meeri bawdo walude noni hande sayi ngal le wuro sayi do no himbe woni le kolibe no nyande be gardo enda mija ba goto jamanaybe seni wakkati wakkati joomu winda winda dilla ba goto wara halde goddo o me gada mudun dan donc vraiment gomnati o hoor mu ewa dabareji no wadi ko ƴeewa le kuli enda mum fuɓene waɗane l'école mum ɗumnan to wonno no janga arande ton enna c'est vrai enen kay eɗen ɓuuri en sembe mais kamɓe ɓen kay ɓe en dabareji no ɓe gatta ko ɗum heɓa himɓe reyno quoi inchallah
to joni onon kay on ngala laaw no kaldiro e wallitoɓɓe daranaɓe na
wallahi minen kay somin laawini woni min bindannino min kollaɓe e masalaji ko woni ɗon enna saɗormaji ko wonani min ndere l'école on min kokkaɓe kamɓe ko nan fa hannde dow to enna ɓe ƴeewan o en jeeyi ɗin hunde ko baawi ɓe gaɗanami hani hande komin kaaliɓe ɗo enna ɓe noto min dow muɗum ɗa mais ɗum gaɗa kinan ɗa miɗo dowmi fa hannde
to maɗalla hajja Tumba jonka e ɗum woni haala ka cagi torto Allah yewtere nde e jiile maɗa ɗum woni ko jiiɗa ɗum woni ko mbawɗa haalde ɗum woni no dagal ngal gatta yaade e saaroɓe e sukaɓe kay sukaɓe ga woɓɓe kay wona sukaɓe famaɗo sakko garɗo collège na lycée kay ɗum won noddegal ma ngal gatta ɗum won haalama cakki torkale maccu
haala an ko kalama ni woni ni a yaari suka ma janggoy fu ne hani jeeytoɗa dara noy wonno waɗa wona accidan mo jarɗa to mum suka maɗa kanta a jiditta an saaro ma ando andu ko woni e baɗma fu hani kolla joomu nangana joomu amma fe katare ko hen noon fu faɗa e katare ko fu hani ƴettana mo won to muɗum kay o neɗɗo hanana to jop jara sukama joppa ɗum an kay a warta sey lokkol on
wakkati
fuu a warta ƴamano suka on wori kam min jiiɗi wi jode Allah woni a waddi sukama fuu an saaro on ando jeeyitoɗa o miɗen eyla du gomnati du koy kandu wattanami junggomi min darno mum gatta mi jogui toɓe fadde Allah waddude hoyinde ɓeyda e projet ji ɗindi koy kandu fa hande goɗɗo bawɗumum fuu kandu koy wara nangana min darno min gatto gurna sukaɓe wooɗa
kamɓe sukaɓe janggoɓe ɗum mbiyataɓe
janggoɓe ɓe seyniɓe muñitila e mabɓe o neɗɗo muñi fu hunde fu ko waɗi fo ko wiccotono so ɓawɗe Allah ɗenni a muñi fu wiccotono o kamɓe ɗe a gatta muñale ɓerɗe mabɓe ɓe nangga ɓe jangga so Allah jeeɗi ɗo Allah hoyni fo kam barke jande mabɓe no ɗeɓe fu yegui tan ko tampire ara ndendi so Allah jeeɓi
jettitan to Yusufa conseiller anne ɗumen jiiɗa ɗumen woni ko mbawɗa haalde kalna saroɓe sukaɓe janggoɓe sukaɓe janggoɓe koye muɗum en
ko bawmi haalde ni woni keedi no kuuje to wodi saɗorma lokkoluji to fuu neɗɗo wattanani ko wawi watta ko wawta ɓe gaɗa bawɗe mabɓe ko watta koto sukaɓe mabɓe jangga nokkutoto tan heɓaki hakkille fokkigo ɓe jaara sukaɓe mabɓe to lokkoloji goni ɓe tefana sukaɓe mabɓe to jippoto amma to ɓe boppi sukaɓe mabɓe wakkati warde wakkati fu ɓe tunto gal lokkolijo na waɗono fajiri funa ƴama booɗu fajiri funa ƴama katare fajiri funa ƴama ko ñante fajiri funa ƴama bikki dewte iri majjun e bandon ko wala kadde amma si a hooƴi suka ma no haaji a wirni a yi a yofoyi a dilli a wi to nimɓe amin suka am woni watta suka seno janga hakkilloji ɗi wodi hakkille ko heɓata e hakkille jande mum soni wala no heɓa bafo hakkille muɗum dirdano e jande mum wawde hakkille mawta fukki sako fa janga ko bawmi haalde do majjun no neɗɗo goɗɗo suka muɗum nokku to wodi majƴala lokkoloji fo durwa yaara suka muɗum nokku to suka on heɓata janga tokka koyɗe waɗa keddi bawɗe muɗum no suka on janguirta ɗum ɗo bawmi notade ɗo fila sukaɓe ɓen ka
saabu minen min joɗake minen jangga CG nde nden ɗon wara fuu aɗa warda e lacciriji ma e goɗɗum goɗɗum maɗa wodugu abadane o joɗɗa tofu o ka holtintama o ɗum ɗon du gon kalɗa saabu ayi saroɓe wakkati goɗɗo honno hajji a wirnidu no jomum mijjatana suka mum yeyto himɓe muɗum gasida noon tawi neɗɗo maɗa odu koɗɗo aɗa andi yani so ƴeewama aɗa andi caɗale kayno woodi woodi Allah hoynan en Allah firtu lawol ngol Allah moƴƴin nden ne fa hande min garta e maɗa Oumarou Souley an woni kawjiɗo filla hono fawar joni jangguinol ngol enda a wi du ko nan onon be o don dar hono wadube duubi di jangay be feeseni ni hebwama lawol on tugol jadde on andal gatto e mabbe to gada majjudu ko nan onon be endan dum won ko gondo non kalana saaro suka be heba be pamana to be jeebo suka be to be cikkasal suka be golle gasi e mu en non
to donc ay saaro be suka be kayni ko min kolloto be abda kan woni jande no tilsi bi adama fu no tilsi tawe jangi ganseni jande kan woni hande kay be to laital non ko sa jangay fu ku ko rata ayita dum sey tay don waawi bindi no waawi hala fu jonka no nafa dum ko donc sey ni paramu be endan e ballas be jaara suka be mabbe be jeedo hande ko burdini himbe dum fu jande ni burdini himbe faami kan himbe no ummo no yaha no filo me en ji filne den endan du wana ko woni no ko kabe ko heewi no joomu en joodo le leydi mu en se jangi gollana leydi mu dun dan heba barke leydi mu dun dan orke se hande a jangay fu huno no tidi mako o donc parangu be endan fa hande en suka be gono don be Allah wadi kankay boyi bum bo wala na janga gayna andele koliji kewdi boyayi hebede le no kuje kewde anni wobbe du mu yeyi janga be ndo ko na fa hande no wodi ko witi alphabetisation o kando konda no wonno yaano
jangino jande mawbe de
jangino jande
mawbe kando to yibbe sikka sala wana jande non
wala kando konda jande non gam fa hande kando no walla neddo yita ko beeto du yitata no holle no windirta no anka kuko rata ni no holle hani kam jande mun dan fere non ko
be
jande mawbe dum wi'ete gan jande non e hala maada ka kalta kan kan woni alphabetisation enda donc basi Allah wadi be enan ko nadu bitake dum non to mi yake dum hanti filo warta e alphabetisation on heba kando konda no jangiri kwa o vane suka fotorbe dum kondan mun fu heba dum anniya no jangiri kan jande ne enda no tilaynon kay hor mun nan tilaynon janga ko seni do fami jande no tilaynon do janga tilaydu non no hani kasendu jangine donc kawon gomnati to no hani wada dabare ko watto ke hunde fu ngel tilay maada non ko kiteda hakke maada
aja
beedar ko edam himindo
yom
amitini kam bida wakati jangono do seeze o don gade la kiri en ni an kani hanno fu yo pra jongo wala fa gorto de won gore no wadda
wadda gawri
ya min kay musika nyande alwadi ken sayi handin tan wadi dubi woygu didi wala wal ko garmle ko sayi wadda joni wi en hitande ko wala lokude jeegon jeddi wala dun kay
ko e ko
yo mi ni ko wara wura
wala bibbe wurbe
wala bibbe wala wa bibbe baade wala abada wi en ni hande lokol ni ko wala bibbe lokoli be jeego ma jeddo wala abada sako joni ko beedu ko wala janga wari beedi a fami wakati modon wallahi no wadde garen wadde lamtiri en ni gorto en ni la aji en ni amma hande dun don wala arande e joni wana goto yoni kay fisbilahi hakili fu kingel yoni halki harka on fu wallahi seni ko Allah woni Allah won bonno wari du fu wito no sibawde Allah e ngela Allah nangande Allah ko hakili fu kingo
amin Allah Yusufa odo babira suka jango anani ya ko hajja wi o wi no haani gaddobe suka mu en halfina net la haana acca suka mu jude bole minen kam mi maande ke demun kay sa Allah sa wara heba ko gadda ka be senin dun jogata ko mada sa waddi to berda to tan joom en kaydo no weldun sed o ono ne noy dum en biita babira ga indi no jonda hala ma jonda
mi noni to be bop ko bi am noni babira be ko libe be kabba anya be gatta himma ko ta ko suka mabbe janga yerno marsule wirni jande kan den den nimbe fono gotu no amase o jangi o janga fu jangudo on kan buri ko sonni fu fitagena jehetu moni kan jangi me ni durwa jangi na suka mon durwa janga me mo suka mo no janga watta ke yeddi bawdo mon watta ko suka on kanda wono jangana wuro mon fono jangana ke suka hana hor mon tan wono jangana suka du suka no deni abire birdi ka sonni fu wawta lati ni daga su mauna gina anda ko wodi ko wada darul agada keddi bawdo ma den en to jiida lo kuli joni fa yanno yara gawri en yara duuri en yara gortode en ayi hanne sukabe lo kuli bi gila joni lati sukan lati an commune en ni no burdini hormi
lati commune jokka kakkaji
no burdini hormi yer jogi ba non wallata mo weru wuro mun an te dim hoji zone mo chanchargo lo kulo jena bi mabbatan en hande lo kulo jena den sukabe kemedi de chapande jedde jena wonno jangado seni be fubi jodo rakini be janga kemedi de chapande jena jeddo gari kasi nati her mabbe ko mari nati kasi jonga dim be vulata ke majube denga be durwa ga Allah be gada bawdo mabbe kota ko to andal woni fu suka be jare janga fande ko Allah wadude ko yirna Allah ni wadata ko hoyi
iso fahande be de gang wobbe be tamma wala himbe sayina wala himbe nyeme andal hotti suka mud ben do no wodi yake sabu kenya min jewte himbe ko jese be bi wobbe kay witna aka en kay anda himbe wala neddo ma wala cede yop suka mun ton
kubi aminoni ni ufu kuyi ni mbono gada fuduru wa toka lawa maju njitan. Si ayi imo anuta leuru moro na juwe ya toko gada takotatu nkata emu njamaatu mfawoda. Holete no gata. Barikan umawuta ya aranti to gota. Holete bawa gota. Basi inko jimingo na hala usukabi mgunura mwarobi jieta to irno oro virni. Ama nubisi jomu wedi to amfa umawuta. Fumi daranan umindoko lawa to yara
kana. Takwe
suka muru. Wodi desuku umotakoyu mutun. Mie giti tamine da jari mu mindoko mwata mbao da mfai mbako wala tuwa. Ama si yu mwara tu mafu awala kubia.
Onjeta masanda yu tere imbeli wodi. Sabu edeng andi wapbe fu. Ye watana ni akanka wala ni bao deno. Goto du lekolo wanteda imunu hilaka. Se yebo faasuka munu mbona. Bono nusuka hape ngoldu. No hewi hande. Gankamoni. Enji ba natu wope ele goleji dae. Iko udi fu. Rafi jane neda wone wada gereke. Maadu awala fu gola ngangada. Nia hepa ama fu adawawi. Wenji te tokine lawo ngol wala lawo lobbu nenne se tambi en sarobe sukabe e horebe jande be e laami be dum fu himbe fu dum won domu en won domu en daro ko watto ko sukamu en janga jomu ne jangi hebi fama wana diploma mawdo no file wana fala to komitan non to wodi hande ne yewtere meden gadden de mi micciti on wiide do der gallure sayi won ko gadden dum ko cubani den sayi woni departement mon lati do le kuli kewdi mabama ko lekuli mabba sukabe jangobe du konnan ko duudi e mabbe fu heba jangude duubi din ni no kuje gon no kuje ko hitabe dun du konnan huno ko lati sadarma wadi sanne ko wato hono dun hebene lawol dun sabi noddude himbe be enna ngari jewtini en jogibe ande maccu sadarma goto ono jokkay sey tambi en Allah kan wodi sembe bawde Allah wallu Allah wanta be du konnan hono nanobe yewtere men de be ndara labi di bay tokkudo maccu sey ni himbe haldi ko wato taweni cukabe enna mursa e kayde cukako mu'e sabu hande de jamanu waddi neddo sana lekkol janguda fu a wadata sembe sabu bani mi a yan tefu a goddo non sey jamedda baba hala gonna jewa ta be yi ko woni bindul ene mi cintan du kono radio tap fm don won do gadde yewtal men der gallure sayi hande yewtube Oumar Souley golotana ni faande ni sarus kawji de fille janginon departement mo sayi Youssouf Moussa Dou yo conseiller no enda mo mairie sayi kanu faande wari do inde saaro sukabe jangobe no wor sukabe mudum be hore mun no wor sukabe jogi janambe nonno Hajja Fati Amadou biyetedo Tumba kandu konna no tawa e fa hande du mawbaade taa der galle saido wodi sukamu en jangobe wodi hebi du konna sakiraabe hewbe bibbe sakiraabe hewbe warbe to mudum jande kay won ko wadno yewtande hawtade mi hore an hawtade e mi hore an Soumana Amadou e do machinaaji tawa biyetedo Seyni Issaka sey mbiya on assalamu alaikum alle wutende go kasendang to nanto yewtere de studio kala.